Yango Betty Day. Yango, Yango Betty Day. Yango, Ekabango. Yango Betty Day. Yango, Yango Betty Day. Yango, Ekabango. Yango Maizi, Yango Bedide, Aunde Dunaye, Kotunama Yango Do, Yango Bedide, Aunde Dunaye.